Veka.com.
Vavipanga simpo, oh. Mungani vazona vamene vama nisekela ya longo ni majimpo, oh. Haya meno ni mafupa chape. Apa ni mayopa na best friend, yeah. Na wapaka my fake friend, yeah. Wakumana wakusekela kumbali wakunena. Chalo chapaka na pretend. Atini kudwela sumaonika. Na kunumba kwanga sumapwelaka. Kumoka oneka, jivaya mba kuseka. Atimonga alibeko chitaka. Nikankala busy, nipange koka ngona. Ationa ni anaya mbozi mvelaka. Achinja m26, eh. Achinja m26, wakamba. Nachinja m26, eh. Nachinja m26, inati. Nachinja m26, oh. Nachinja m26. Manja ine nati, yeah. Singa kwa nise ine daily ma explaining me, yeah.
So na vive je, vive je. So na vive je, vive je.
So na vive.
This is crazy.
Let's get it, my number one.